And let's go.
Yeah. Mm.
Genie Scoco, Juni Naki Pochi, Visa Card Worldwide, Pochi Ina Noti, Night Popo, Lewa to Requesti, Weni Sogele, Taka Huna Keshi.
Vota Shisha, Cheza Nami Mochi, Nina Mitilbo ya kujiwasha kwenye Pochi, Tazi Meluso Lafa Kuna Tochi, Ukundichi Wana Marizana kwenye Kochi.
Turn the left, turn the right, Shuka Chini Katami Uno, to the left, to the right, Mikono Yu.
Pesa makarata siro asara rarara.
Kwenye party, hainaga kujuana. Mfate kiona medana. Vinyati, baketi ya savana. Bia tamlanda mbilana. Turn the left, turn the right. Shuka chini katami uno. To the left, to the right. Mikono yu. Yeah.
Chafnam
kana mai na meno gabale kati watu wana show love chills kunga kasi hapa ni mitumbi kipanda ni mikasi wachanga mirungi si tunachomanya si oh.